Let me just welcome each and everybody to this gospel gathering. Again, the day that the Lord has made, that the Lord has given us. It's another day that the Lord has made, and to us is to rejoice and celebrate because of whatever the Lord has put forth in His glory.
And the Tibulina so do remember Guadati, what if I find the way fair to put a book to it up for the middle of the moon.
He has been in the book of John, chapter 18, for so long time. Now we have just jumped into chapter 19 of the same book of John.
The Kalatu didn't book Layohane, Mutu 18, Guanta Windy Two, and the Bole Rodi, Tinko Vigiliza, the Kaladin book Layohane, Mayo chapter 19.
Let us see the link that is between chapter 18 and chapter 19.
Then, what I didn't do any Kulumiki Zika, Kumenekuli Pagadiva chapter 18, Kumas chapter 19.
The first ring is seen on the last verse of chapter 18. Of John, that is verse 40.
Tikamaona ruza kulumikizika ukuboyamba tiona mene iwone kula Yohane chapter 18 mega 40.
Verse 40, it is speaking about the voice of the multitude, about the saying of Christ, direct Barabbas to be out from custody.
So here the voice
has been heard by the rulers, by the governor, by the name Pilate.
Ndeno ababati kuta kuona sobano kunena kuti mau aja amveka kwa ulamulira amene dzina lake ndi Pilato.
Now, let us see the governor, what he does after the voice he heard from the merchants.
Verse 1
says, then Pilate therefore took Jesus and scourged him, which means now the power and the authority that was in Christ Jesus has been hand-offered unto this king and unto the people so that they can do whatever fits unto them.
Mundimeweamba kunena kuti pamenepo sono Pilato anatenga Yesu na mkwapula. Kutandauka kunena kuti mphamvu imene inali ndi Yesu Kristu inaperekedwa sopano kwa olamulira amene ndi Pilato pamodzi ndi khamu lonse lijakuti akhoza kumkwapula sopano Yesu.
So the ring is the voice, the saying that is in verse 40 has made Pilate to took Jesus like he is powerless because God himself has just reduced his power and handed himself unto the people so that they can do whatever fit to them.
Ndino kulumikizana kokuonekera apa kunena kuti pambuyo kunena kuti anthu ajafula maonena kuti Barabba masudwe ndipo Yesu amangidwe zakhala ngati kunena kuti mphamvu ija Mulungu adzije pesa yekha ndikupereka ulamuliro kwa Pilato kunena kuti akhoza sopano kummanga Yesu ndi kumkwapula.
The taking of Jesus by Pilate doesn't mean that Christ was powerless.
But he shows how
God devoted himself into the hands of
people. Because when we read in
Philippians chapter 2, verse 4 says, downwards, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. That is verse 4.
Muntu yense asapenyerere zanje za iye yekha, koma yense apenyerereso za mzache.
Which means we shouldn't be self-dependers, we depend upon each other. That's what God gave upon the people, the brother love.
Now, verse 5
says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
But don't
forget that Jesus is still one of verse 1 of John, that he is the Word of God, he is God.
In verse 14
of chapter 1 of John says, it takes God himself to change himself from the unseen God to the seen God. That is God in the body, in the flesh.
Chifuatika maona mundimege ya 14 ya bukula Yohane chapter 1 ikuone sila kunena kutipesa kutengela mungumini wake kutipesa pesa ukaonekela kufala maonekelo ya mungu kutakaoneke ngati mungu amene mungu amele osaoneka kutakaoneke ngati mungu.
So let us see the mind of God, the mind of Jesus that Paul is saying we should have the mind of like of Jesus.
Here want
to see the kenosis of Jesus, the kenosis of God. Want to see the kenosis of Jesus and the kenosis of God.
Then what if we want to see the person and the Jesus Kutula kwa Yesu Kristo, maso the person and the Kutula kwa Mulungu.
Number one, verse 6. Who being in the form of God, which means Christ was God 100%, thought it not robbery to be equal with God. Here it shows that Christ is God and is God and was God. And whatever is in Christ is what it is in God. Verse 7. But made himself of no reputation. He just made himself to be in that way. It's not somebody that made him to be no reputation. He just made himself to be so.
Number 3, and took
upon him the form of a servant. He took himself in the form of servant to be like a servant. Number 4, and was made in the likeness of men. He was a man 100%, born in the Virgin Mary.
But
here we see that he was not just a man, not just a servant. Because verse 8 says, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That's the message and the gospel worthy to be preached.
kutaura mundimaita kunena kuti ndipo popezedwa mmaonekedwe ngati munthu anadzichepesa yekha nakhalawo mvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pamtanda utu ndiye uthenga kapena awa ndi maziko a uthenga ndipo uthenga ukhala umene ufunika kulalikiridwa.
He just humbled himself, not he was powerless. No.
Yeye ndo anangodzichepesa yekha osati kuti analibe mphamvu ayi.
He obeyed God in whatever. Not the man has power upon him. No.
Yeyo tu anachita izipo kala womvera Mulungu muzonse osati kuti munthu wina anali ndi mphamvu kwambiri kuposa iye ayi.
He became obedient unto the death, even the death of the cross.
Yeyo tu anakhala womvera kufikira imfa ndiye imfa ya pamtanda.
That's the kenosis of Jesus Christ.
Kumeneko ndikwa kudzichepesa ndi kudzikhuthula kwake kwa Yesu Khristu.
He divided himself. He made himself. He changed himself. He did according to his own will, not forced by somebody. No.
Yeyo anadzipanga yekha, anadzichepesa yekha, anadzikhuthula yekha, ndipo anapanga izi kwa yekha kosakhala kokakamizidwa ndi munthu wina wake ayi.
Now he said that he obeyed and taught death, even the death on the cross of the cross.
Ndichifanya kapa kulankhula zonena kuti yeyo anakhala womvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pamtanda.
Now verse 1 of chapter 19, they said Pilate took Jesus. Why Pilate had power on Jesus? It's because he made himself obedient unto death, even the death of the cross.
Pamene tikamaona mu buku la Yohane chapter 19 ndi maiko yoyambayo tikuona kuti Pilato anamtenga Yesu akamata kuti Pilato anamtenga Yesu zikutandauza kuti zinatheka izi Pilato kumtenga Yesu chifukwa Yesuyo anadzichepesa yekha nadzikhuthula yekha.
It wasn't mean that Pilate was more powerful. No, but he made himself to be like a servant, to obey unto death, even the death of the cross. Everybody should do whatever he can because God did it according to his determined counsel.
Izinu sizikutanthauza kunena kuti Pilato anali ndi mphamvu ayi koma chifukwa kuti kuthula kumene kuthula yekha anadzipereka yekha povala maonekedwe aka Paulo kudzichepesa kumene anadzichepesa ndi kumene kunachitisa kuti iyeyo akachepesedwe kukafika potengedwa ndi Pilato monga mwa uphungu wonse oyikidwiratu ndi Mulungu.
Let us see the kenosis of Jesus Christ.
Ndiye tatiyeni tsopano kudzichepesa kwake kwa Yesu Khristu.
Verse 2, and the soldiers brought a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Ndimeyachiwira kuti ndipo asilikali mmene analuka kolona waminga namveka pamutu pake namfunda iye malaya achibabukwa.
The purple robe was a robe given to the servants, not to the masters.
Ndetu mukamaona za chibakuwa kamena kuti said what?
The purple robe is a cloth that was not given to the masters but to the servants.
Ndetu mukamala nkhula za malaya achibakuwa wawo amene akulankhula kuti anamveka Yesu ndi malaya amene amakavekedwa anthu amene ndi aulemu osati anthu ambayi.
It was the cloth that was given to the servants, not masters.
Ndi chovala makamaka chovala ichichi makavekedwa anthu amene ndi akapolo osati kuti ambuye kapena ufumu.
So the other thing that is seen here, we see the kenosis of Jesus because he made himself lower. He made himself like servants, powerless. Even if the soldiers planted a crown of thorns upon his head.
Ndipo tikamaona za kudzichepesa kumene tikuona apapo kwa mbuye wa Yesu Khristu tikuona zonena kuti Yesu Khristu yodwa anakhala kudzichepesa kwambiri kufikira pa mulingo onena kuti asilikali analuka chisoni cha minga ndi kumamveka iye.
But why Christ has to be planted with that planted thorn put on his head?
Koma ndichifacha ani kunayenera kuti Yesu Kristu avhekebe chisodaminga pamutu pake.
Because it wasn't mean that it was just happened without any reason.
Chifasi kuti izvi zvinangochitika popanda chipupa ayi.
Genesis chapter 3 verse 18 says.
Buku la Genesis chapter 3 verse 18 akulangula kuti
souls also and pistols shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the hair of the field.
Minga ndi mitula ndakubalira iwe ndipo uzadya therere la mtengo mthunapo uzadya chakudya.
You can see here that it's God who is speaking about the thorns and thistles upon Aaron.
Ndinu mutha kuona kuti ndi Mulungu uyu amene amakalankhula za minga ndi mitula apa Adamu.
God brings the thorns and thistles before the creation of Adam because he knew that Adam would see, let thorns and thistles wait for him.
Mulungutu anapangiratu minga ndi mitula mitula iye Adamu asanalengedwe chifukwa Mulungu amadziwa kunena kuti Adamu azachimwa ndiye ofunika tisungiretu minga mitula iye Adamu asanafike.
So the use of the thorns and thistles is to bring forth to Eden.
Ndiye cholinga cha minga ndi mitula ndionena kuti kambalire Adamu.
Because of the sins that Adam kept sin before God, thorns and thistles came to Adam and were brought forth to him.
Ndeno chifacha chimo limene Adam anachimwa pamaso pa Mulungu, minga ndi mitula zinakhalapo ndi kuyamba kumbalira iye.
And it's that thorns and thistles that makes him to eat from the herb of the field.
Mene zozo zimene ni minga ni mitula yo zimene zinapangisa kunena kuti achita kuchosera mutalake.
Don't forget that Adam is the picture of Jesus Christ because Jesus Christ is the second Adam.
Ato musaiwale kunena kuti Adam uyu ndi chithunzi cha Yesu Kristu chifukwa kuti Yesu Kristu ndi Adam.
So whatever was on Adam, this first Adam, was to be implemented on this second Adam with the reason of take out the sins that was upon the first Adam and upon the erected and take out and purge away so that they should be righteous and holy before God.
Ndino zinthu zimene zinaikidwa pa Adamu woyamba uja zinaeneranso kunena kuti zikaikidwe pa Adamu wachiri ndicho tingatena kuti akachose ninga ndi mitulayo paiwo amene ndi osankhidwa amene abapezaa Adamu wachiwiri.
So here it's God who implemented thorns and thistles unto Adam.
Ndiyetu ndi Mulungu mwini amene anapereka kamene amekhalaipa anampangira Adamu uyu minga.
While in John chapter 19:2, it's the soldiers that planted a crown of thorns and put on Jesus.
Pamene tikamaona mbuku la Yohane chapter 19 ndi video tiona kuti ndi asirikali pamene anachita kutoka soka kuluka chisoti cha minga ndi kumveka Yesu Kristu.
Which means even the thorns were already there waiting for the coming of Jesus Christ in the form of a man of a servant, so that the crown should be planted and put on his head.
Umwezi kutanthauza kunena kuti ngakhaletu minga imene iyi chisoti cha minga iyi chinayi cholukidwiratu ndi kusungidwira Yesu Kristu amene akaoneke mthupi ovala maonekedwe akapaa kuti nthawi yake ikakwana akavekedwe zimenezo.
So the thorns that is seen here on John chapter 19 are the same thorns that is on first Adam on Genesis chapter 3.
Yeminga imene tikuiona apa pambuku la Yohane chapter 19 ili limene amavekedwa Adam wachiri amene ndi Yesu Kristu. Minga yake ndi yomwe imene inalipa uja imene kuoneka buku la Genesis.
Thorns and thistles bring forth to Adam, first Adam. These thorns that was in his head planted by the soldiers come to Jesus so that they should have Christ Jesus, receive whatever is in the cup, so that the sins of the people should be purged away.
There minga ni mitula ina bali ya Adam ndipo minga yake ndiyo moyo usikwenda kuona sika apumveka Yesu Kristu kunena kuti Yesu Kristu avala maonekedwa akabali ndipo munthu kati munthu kuti akamve zonse zimene anakuzika munthu wopapo chimwa uja kuti akathe kuchotsa zvakwa.
These stones were not given to everybody who is a crime, because we see Barabbas was in custody, was sentenced with that crown pattern of thorns given unto him.
Umadu mingai, siku di mabere kudo kukukukali ya soba la mula ai. Ifu kwa adiyo na kudi mabere mbalaba uyu aminari mchidologo sisana vege paji so nita mingai.
Because when we look, Matthew chapter 27 verse 29 says,
Ifu kati kwa maya ngana mbuku la Matthew 27, nima yake ya 29 ya kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
a crown of thorns, meaning the soldiers, they put it upon his head as a head of the church, that is Christ Jesus, and a ring in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hello, King of Jews."
Anamuka Corona Waminga, the sense of Winda Sigari to Amena Luka Corona Waminga Meneo, Nam Vega, Pamudubaje, Agamad Mudubaje, sense of Demu to Ampingo, Pingoaje, Pamenebo, Nagui Sabango, Zanja, Lapataje, Debo, Anakuada Pansi, Pamasopaje, Nam Chitila Chibonguinati, one in Fumia Yuda.
So they scorched him with the sorts of things, thinking that they can mock God.
You are what to anamnios as in this into Zambiri, Pomaringa Ranga, the Aquas of Pepu Samurungu.
Without knowing that whatever they are doing are accomplishing the scriptures.
Chimene yoro sama ziwa kunena kuti kana kali kose kazimene iwa kupanga akungokwanirisa malemba.
They even says Christ as the king to them. They even said that hello Christ, meaning the king of the Jews.
They
were not knowing that whatever they are speaking, it is very truthful that Christ is their king. So God used the mockings of their mouth to accomplish the honoring and exaltation of Christ Jesus as the King of the Jews, King of the elect.
Ndiyo ambaye Mulungu anagwiriza ntchito nyozo anthu awabaka mwapawo amene anali kumnyoza Yesu Kristu kuti akwanirise ulemero ulemu wonse kapena ulemero wonse wa Yesu Kristu amene ndi mfumu ya usankhidwa ake.
Because when they were mocking, they were not mocking to anybody. It was only Christ Jesus, that you are the King of Kings, the King of Jews. He used the mockings unto Jesus, which means their eyes focused on Jesus to mock him without knowing that it's God who is making their eyes to focus on Jesus, thus the only one worth it to save them after the death, the crucifixion on the cross that is coming yonder.
Ndinodu andu awawa amamuona Yesu Kristu amene ngati chonyoza kapena wopepusidwa pamene anali pakati pawo posazindikira kunena kuti Mulungu wagwiritsa ntchito khungu la maso awo kuti asamuone amene iyoyo koma mulankhule kuti ndi mfumu chifukwa ufumu uyu ndi mmene Yesu Kristu alili ndipo ndi chimene adzakakhale pambuyo pakuka kwakufa muchigonjezo cha ifa yake yapa mtandai.
So the hero King of Jews was really pointing Christ as the King of Jews, the king of the Erect.
Ndiyetu kulankula maone na kuti tikuone ni mfumu. Ukukutu kunali kulankula zeni zeni kapena kufotoko zera bugino kuti Yesu Kristu ndiye mfumu ya antu wake usankidwa.
That's why when we go back to our book of John chapter 19. Size.
First 3.
And said, Hero, king of the Jews, and they smote him with their hands.
What
Whatever these people does and talk Christ, they were fulfilling the scriptures because there is Isaiah 53 verse 10 whereby it says, for it pleased God to bruise him.
Ndiyetu zindu zonse zimene anthu awa anali kuzichita anali kungokwaniritsa wa Mulungu ndipo kuti ayebu kula Isaiah chapter 53 verse yake ya 10 imene malankhulo azonena kuti kuma kuna mkomera Yehova Mulungu yekutukuza Yesu.
That's why when we go to the book of John chapter 13 verse 1 says, don't forget that one day I was preaching that John is pointing Christ as the Son of God, as God.
Musaiwale tukuti nthawi ina yakumbuyo kuti malalikira azonena kuti buku la Yohane amene analemba buku ili amamutchula Yesu Kristu iye monga mwana wa Mulungu.
So here we are seeing the sovereign of Jesus Christ being the King of Kings, the Lord of Lords, but being God.
Ndipo apa tikuona ulamuliro wacho awa Kristu monga Mulungu amene ndi mfumu ya mafumu komanso olamulira.
Verse 1 of John chapter
13.
Now before the feast of the Passover, that is Christ the Passover, when Jesus knew that his hour has come, that he should depart out of this world and to the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
Koma pasa dafike pando la pasika, kunena kuti Yesu Kristu ndiye pasika. Yesu podziwa kuti nthawi yake idadza yakuchoka kutuluka mdziko lino lapansi kunka kwa Atate, mene anakonda ache ayeka adziko la pansi anawakonda kufikira chimaliziro.
He is showing Christ loving his own that are in the world, but loving them until the end.
Abantu akuonesera kuti Yesu Kristu anawakonda iwo amene ali ake amene anali mdziko lapansi ndipo anawakonda kufikira chimaliziro.
Which means those he loved, nobody miss salvation, nobody miss heaven.
Kutandauza kuti kwa iwo amene anakondedwawo kulibe tungakhale mmodzi amene azasoweka pa mdandanda wa anthu opita kumwamba.
While in the world, the multitudes of preachers are preaching that you can miss heaven, so try your ever best not to miss heaven.
When you ask the leaders, "What happens?" I'm going to use that.
So they preach, if you do a good thing today, you are in heaven. If you bad, then you have come out. You enter, you out, enter out, enter out. This is not the time. God didn't make it his heaven that people should be entering out, entering out, entering out. This is not the gospel.
Ndeno Mulungu sana kupange kumwamba kukhale kwosewerera anthu kuti anthu angozo mako ngalowa ngumatuluka umakalowa ngukatuluka ndipo zimatanthauza kuti zimene amalankhula anthu amene wasiuthenga ayi.
The truth is, those Christ loved him died on the cross for them, nobody missed heaven because he loved them until the end.
Komatu choonadi ndichi kunena kuti iwo amene Yesu Kristu anawakonda iwowo anawafera pa mtanda. Ndipo amene anawafera pa mtanda kulibe amene azakatayike ngakhale mmodzi ndipo anawakonda kufikira chimaliziro.
Verse 2 of chapter 13. And supper being ended, the devil, having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him.
Mdielegezi anata kuhika muntima mwache wa Yudasi, mwana wa Simeon Iskarioti, kuti agampereke iye.
Which means at first, Judas Iskariot had no certain in his heart.
Zomwezi kutandozo kutitupo yamba, Judas Iskariot nkani mwake muna libe satana.
How can we know that Judas Iskariot had no certain in his heart at first?
He manages
to understand the word of God when Jesus preached to the disciples. That is in John chapter 6, whereby many draw back. But Judas Iscariot continues focus going forward with Christ. Whatever Christ was preaching, he was hearing. Among the many disciples that backslide that time, that day, Judas wasn't one of them.
Monga mama mulungobezera mukula manyaka 6 mwabona kuzira ambiri amena nabwerera mbuyo. Tisikari olitana bwera mbuyo aye.
Because we see in the same chapter the respond of Peter, whereby he responded, to whom should we go? It means that they understand what Christ was speaking and told them that day,
that time.
Chapter
6,
God helped Judas Iscariot to understand this word that time, because he had a mission to accomplish in time to come.
Mulungu anamthandiza Judas Iscariot kuti akathe kuzindikira bwino ndi kusunga mawu amene wawa mkati mwake. Chifukwa Mulungu anali naye cholinga chimene Judas Iscariot akufunika kuti akachikwanirise mthawi ya nsogolo.
That's why here in Malawi you have got many places that worships this Christ. That is Lilongwe City Grace Church, Kasungu Grace Church, Kumbwa Grace Church, Gender Grace Church, Natenja Grace Church, Zoba Grace Church, Oronkanda Grace Church, wheresoever we can say, but God can help somebody who is erected to still be in this doctrine. When people will be preaching, he will be hearing, waiting for the mission to be done. He will come back to his field as the Lord purposes and direct. He's just waiting for the day.
Ijitu nchifaza enga kale kumalawi kunoko, tirindi macharichi amadamosi anasiana munga kulirongwe, kuna tenje, kukasungu, kwa jenda, kwa nkanda, kujitiba uku, kuzomba, ndi kunsanje, ndi kuna kulikonse kumene mkoza ulankula. Kunena kuti mulungu wa sunga antwena, amene ndosa sankidwa, kuma akale mamembala ampingo, akale antwone kakuta kukulubila utenga mtawi mene hii. Ufigila antawi yoi kika, mene mulungu wa sungira itulinga jene na kuna kaji kwa nilise nsogolo.
You can even wonder some other times to see maybe one of you, maybe white people that were with us during the times of worship, draw back, coming, go back, going back. And you have a question, why? What makes him to go back? No, he's waiting for the day. But blessed is that those God erected and Christ died for them. He loved them until the end.
Mwina nukukosa siku inaso kuzadabwa kunena kutinga kare mozi wa zungwa wa mene tima sungana na opa nkumano uwa mabempiro wapa interneti akubwele na mbuyo nkumano kutifusa unayotu ndinozatheka bwanji kunena kuti mzungu zona anakhulupirira kunotenga wabwino wabwerere mbuyo ndizosadabwisa anali pamenepo kuti komano ali munthu osasankhidwa mmalo mwake amakangoyembekezera tsiku lake lonena kuti akabwerere mbuyo basi koma odalitsika ndiwo amene aera pamtanda chifanira kuti amenewo adzayimabe ndipo sazabwerera mbuyo.
That's why going forward and keep forward, it's not because of good effort or because of whatever you do. It's God who uphold you with his grace so that you continue forward.
Chifukwa chake kuima abe ndi kupita chisogolo muthenga uwu sizimatengera kuthekera kwako kapena kuyesesa kwako ayi koma kuti ndi Mulungu amene amakugwiriziza kuti uimebe ndi kupita chisogolo.
During the time of backsliding, Judas Iscariot, keep forward.
Pamene tikamaona tu munthawi yakugwa iyi tiona kuti Judas Iscariot anali kupita abe chisogolo.
There was nothing that can make him to drop back. He kept forward.
China chimene chikanampangisa kunena kuti agwe abwerere mbuyo munthawi yosakwanayo ayi komabe amapita chisogolo.
For the day of time when the devil will enter into his heart and go his way.
Pakuti tu amadikira nthawi ndi nyengo imene Satana azalowe mkati mwake ndi kuyamba kubwerera mbuyo kapena kukwanirisa cholinga chimene Mulungu anamsungira chija.
As we are going to an end of the time of worship for today,
pamene tikupita kumapeto kwa uthenga wa tsiku la lero,
know that it's God who made himself looking like powerless so that the people should do whatever they can, so that he should fulfill whatever he was come to.
Ziwani tu chinthu ichi kuona kuti Mulungu
soldiers were to plant a crown and put on Jesus so that the scriptures should be fulfilled, that the thorns that God put to Adam, first Adam, Christ bear it. And he begged until he finished the work. And from that day forward, no more thistles, no more crowns, no more thorns upon the erect. Christ bears them.
Asilikali anayenera kuti apange chisori chaminga ndi kumveka Yesu Khristu pokakwanirisa chimene chinaneredweratu mnthawi ya Adamu kunena kuti minga ni mitula izamubalira ndipo Yesu Khristu anayenera kugivala chisori chimene chocho kufikira kumaliza ntchito yonse kuti pambuyo kumaliza ntchito yonse sipasapezekanso tu minga ndi mitula imene zakakhalanso pa uchimwa osankhidwa.
Last where the thorns were put on the head, because when we are talking about the head, we are talking about Christ being the head, the owner of his church.
Pomaliza minga iyi inavekedwa kumutu kwanje kwa Yesu Khristu ndipo akamala kulaza mutu akutandauza zonena kuti Yesu Khristu ndiye mutu amene ndiye mwini wa mpingo.
There is nobody who laughs and he laughs when he has met with the thorn. He cries, Christ bears that for us.
Kulibetu munthu amene amasekerera ndi kukondwera pamene akuponda minga kapena kuvekedwa minga iyi koma kuti Yesu Khristu anazivala zimenezozo.
Christ is the savior of his own people.
Yesu Khristu ameneyo ndiye mpulumutsi wa anthu ake okha.
He bears all things that a man was to bear it.
Ndiyotu ananyamula zinthu zonse zimene munthu anafunika kuzinyamula.
My thorns and thistle, Christ bears in his body for my soul to be justified.
Minga yanga ndi mitula yanga Yesu Khristu anayinyamula thupi lake kuchifukwa cha moyo wanga kuti ukapulumutsidwe.
My iniquities and transgressions, my sinfulness, Christ bears in his body for me to be justified and sanctified.
Zolakwa zanga ndi mikwingwirima yanga Yesu Khristu anazinyamula zimenezozo m'malo mwanga pozipereka nsembe yanga ya ineyo.
That's why at the end of the journey the soldier came with the arrow and pissed on his leg so that water and blood should come out. The picture of the church burning in his blood from his body.
That's
why somebody sang a song, Lock of Ages, great for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy ribs and reach for thee of sin, the double kill. Christ me from his cure and power.
Ichitu nchifaja kewina anaimba nyimbo, nyimbo nambala 39 imene kulankula zatanwe, limene lili longa ndika kuti ineyo ndibisale mene momo nyimbo nambala 39 imene mafotokozera bwino za chisauso kapena mafuto onse amene anaitidwa pa Yesu Kristu kuti akuti tanthwe longa ndika ndibisale mmenemo mazi ndi mwaziwo zotuluka mtiti mutsuke timambu zindilimbikise.